may nasiya. Ibe pa na ng kamadi iba. Ika flow, ika msya ng siya. Dita di sa pundi kita. Ya, di ka tuli kwa na jil kaskiya. Di ka tani ila nita. Ah, tutum tuli kwa na jil kaskiya. Aki chede ya bicho DJ. Eh, kwenye mixa kwenye jingo kaskiya. Ana jita tifa DJ. Eh, phone call baka simu nikapigia. Aka simu yuko bize. Ila tamani nikuone wewe. Na moyo wangu mekupenda wewe. Minatamani nikuone wewe. Na moyo wangu mekupenda wewe. DJ, kupenda sana tipa DJ. 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 La 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 la. Nime fall in love. La 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 la. Nime fall in love. DJ, kupenda sana tipa DJ. DJ, kupenda sana tipa DJ. Yo, Mr. Ashik, Baba Fiti,
Baba Now.
My life is under control. It's under control. Usiku kucha mila kesha kwa radio. Mila kesha kwa radio. Napanda hamu kukuona kukushika we. Mila taka 07 Datu vile tapo mali za kipindi go. Mila taka tuonge. Sijawahi kukuona tapo sula go. Sauti imeingia kwenye moyo. Sijawahi kukuona tapo sula go. Sauti imeingia kwenye moyo. DJ, DJ, tipa DJ, DJ, kupenda sana 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 tipa DJ, yo, la 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 la. Baby for love, DJ. La 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 la. Baby for love.